balima anula Mohamed Tureka bo Amérique Fabala Washington DC Viewa Soba kono no studio sisi nege nye tanifla obeyano voix de l'Amérique la ayo bismillah malikura keneka bitarata don kibare o famba bina boli nunundeka lakanako tungutu marala amina kumafana sigida tlenia don malila AES jekuluka la gere Burkina Faso Senegal la halala obichoko jume bibina la Guinée kibare o kafara Biden katama Californie marala Amérique jamanala Ukraine kunafoni laban kafara anga bidon farikolo nyanaje kanka bob mako shaka traore bulo nunu debina ke anga bi kunafoni kuma bawe ka lasauma Mali finitigi jalatigi mimbe finitigi ulika jo na weleko operation maliko onyamwala colonel nyangado tumbe kunu tenendo ber sigidala no tomboktu marae walasa kasorasi munu sembe oyrola ulika jo na kudusu don kosobe ofanana dominique minan tonta dira sigida deuma via bambara la sigiden tomboktu aluseni alhaji be akuna foni lakalaye angatu akakuna foni ko
Sordasi nyamogodo minana atonyogon sordasu dusukun lami berkononala minkera tamashenye lakanako tafanfe. Colonel Seydou Nyangado, opération Maliko, secteur Sabana Nyamado. Tomboktu.
Cette visite d'autorité.
Anga nali kuye kama magere anga mwaula kujatemine bara tabulo bika kichukua amina. Kala jafana amina fanga mufara bara kan kabara tabulo jatemine. Anga keleke diung uhakili sabati lendo ubika bara mungke fana ubika niswanja yara.
Kil don satisfaisant.
Colonel Umar Kamara Kafola alemiye operation GTI Scorpion nyamgoe aya iraka fosora si nyema nali ber obato dobe fara jigisigika.
Nous sommes très honorés
Ani sonjale mbade do nanga nyemogo munu nana kusege sege. Ni nalibi na do fara jigisigika.
Walasaka dobo gele yaula mimbe berkauka kene yako ani balokola dufa keme bonyongo ye dumuni fensoro inafo maloni nyo sankilo. Kamaulage na ya soro banatula ani kufrake fufalaki okera wale yauye minu kera keneka. Kapiten Mohamed Alou Samake alikoni ye Dr. Nyemae. Abe nyefoli kanye akola.
Notro eda rampa.
Nyebara ye mumbato ambanyi jorofa. Afolo ambi mwogo sege sege ka jetka laje niba natula. Kasoroka furaduma. Flana, ambi na furado ya reblaya. Mumbato ni mwogo mwogo bala. Ubina soro siyaskomla. Walasa siyaskombi siyega kabarake. Nyewayana.
Continuera fonksione de fason normal.
Fasujama niso njalende nyemogo kumbe. Minu mbolo lankolo mana. Iltin ag alkamis. Alebe ber merka konseyeula.
La population.
Ber mogo niso njali mbari do. Sadasu nalila. Awira ya ye jamaba mbigana. Obaira mao niso njali mbari do. Ni sadasu ganali. Mogo tunsira nendo tuntisega bo. Ambi domu na inafo bi. Mogo bigatoga barala.
Aktelema iso nkanta. Ilizaga liar problem.
Hakili jigina. Ber kabini samba fla nitani fla. Ate mali sordasu tayala kosobe. Nga kabini utu kalo temene. Samba fla ni mugani saba. Ber dona Mali sordasu kamara konanala kasabuke minisma mintun kadagayrodo atara kato mali bolo ambe watimina ikomi sisa berkera ayeretai faso jama beka nyesi ukabarama ani lafia beka na doni doni ni aluseina alhaji kalaselie vewa bambara togola kabotomboktu
Ni tarata donye dientlenia donye malikono no e justice sociale amseka munkala sigida tlenia la indonina kanyeshi tlenia nyuma ni benkama tlenia ni jamana don joro bisega ke mune via bambara la sigiden ka bobo mako mariam kuate bakuna funi wala wala angala me
sharia dama kenyeli mali jamana kono yala alla batulindwa alla kodonindu maufewa mali dendo be onyiningali jabi anyi
Ne trouvez quoi à votre aure? Ne vous savez pas que justice sociale pays, c'est pour justice sociale. Justice sociale pays, Kadaka, Almadin Peniga Hegeno, Nasro, Dansa Gulayrom Nega Hegeka, Ikanga Wule, Ka, Justice Paragalonini, Obsega, Ikaheke Sigimachogomi. Na, ma foufanakwa timuna, ni mouma, ma donko dry rebife, mati de warma. Oh, Nasro, eh. Dansa ko kilega heka uga ejina wuli ga nyenyinu o mun fa daga ga aku nyenyini ga debulu ulu fa na tna kuma
ne tro ko salim kulwali nyela ko karam goye
mba fo ka foku beda manka sharia la mali kono bibinna mali shara ko ye setiki ko ye mali kono mo mbe fagana dumuna olle bo sawke matola o wati kono la
nga mi ye justice sociale ama famu mi ye sigida di umfe donc akaka mi ye nyemogo ye alibina ka biya femi ye kiruko bunaku ye ukaseka nyefoli bake aye faso de unka bare ni malidenta aywa chafan chaman ka laje baye ka fo mamuti aywa kiri sariya udon ulude ka cha
kasanga ni hakilina nunuma sharia tikila mado ukafola kuyasa mali sharia dama kenyeli ukaseka dubala kuferedo ukanka buluda Ibrahima Diallo kritikala du
pour que kaseka jiti social do bala abeke mo chaman bakono ko ka baro kriye ka do fara sarauka yafam wi obseka kala me odoronte jiti social na fa bay muni ka kuma dadi barakaloma ka kuma dadi barakaloma barakaloka kuma sheria konana ani ka klaka o dambe siki uma barakaloka dambe ka siki uma o ka boy politique mo ko olu ferenuka hake fene kanga duma ani kenyere yu barakelaw bodong ni beri kanga ka bla aka hake kono o debi ke sababu ye ni justice sociale yere ni debi ni yoro sura kono epi mashitina yere ye ka foko ifilibe bulu kofe akula o deba adudala
Amadou Cissé ni ali re sanfe kalanso karamoye aka fola ko yiruku yiruku keleli ko be se ka sonoro yado sharia dama kenya lila mali jamana kono
na ki la justice sociale mali be kreye autorite ye bara mon boloda munya a sera nyuman re re pour que jamana dombe ka se ko hakeso ni drome tande mali aka do mali kongola ni drome tande na mali kongola ko sera war be ka ta sera fe jamana war ka jere kanya
Kaula donia ko bi fevrier kalot limwa oye sharia dama kenyeli donye dien fantani nani bela jelin kono yasa mashika na kekrefe deni sigida kono sharia bunakunka jatemine kala chama ya irakafo ko sharia kala kli mabeki ka hakedon yasa ben obisabati sigida kono nana Mariam kuyate kala silikando kaboba mako vewa bambara tokola
Sisa ameta Burkina Faso ni AS tondeunka fanga geleo hamina kola noe Mali Burkina Faso ani Nigeria ni jamana saba nunuka kuranton nyemoro be laje bala wagadugu la nyini ka fere ni stratega unyini wala sa kuka jamana deunka kuran mago nyanabo okama viwa bambara la sigiden wagadugu kada traore mimbe keneka aliba kuna foni wala wala angalame
Ami wati mina inafo sisa kuranko koni uye gbele ya baye Mali Burkina Faso ali Niger jamana ofe. O jamana sabami nou faranyonka kaseka faranyonka njengkulu do blaf senka farafinan klemefana ami mweleko AIS Alliance des Etats du Sahel. Kama soro ni jamana kofle nunka kuran famba bebibo uka dafe jamana dolera. Ayira ko sisa gbele ya koni be uluguni o jamana nunche sabula kuran koni utidira ulugu matuguni. Ule koson Oyasi jamana kachike da minombe kuranko kuna uluku yinyon kafo wakaduku kono yasa kaseka fereobe blasenka mimna sika to uluku kaseka kuransoro kadi oka jamana deuma Yakuba Guba Zabre ale Burkina Faso ka ministriye ninka bara nyesini no kuran yele duku jukolo nafolo ane kawakuru baraka laoma angale lame
Comme vous le savez la question énergétique occupe une place importante dans les politiques
ayere balon abe chogomina okuranko ollo yorofa bo anga jamana ni saban nta ke walu kono ora atukaka anga nyo akili jigini na folo kaseka anga yiri wali basiki ni mina na bo sikika fonu na amana kumwadu no jamana saban gouvernement fe obalon fere mbisika ta kaseka kuranko yiri wa anga jamana dodo kono awoke sawu ye fere mina sura jamana don bela jilenga
accessibilité d'énergie pour l'ensemble de la population de façon générale.
Akinanjira Nigeria courant samba betubo Nigeria le Mali ta tubo Côte d'Ivoire le Burkina Faso ta tubo Côte d'Ivoire ani Ghana le Roger Wedrogo ali Burkina Faso ka courant chika danye madoye minka baranya sinino kasika courant sama ani ka clan du ani nyonje angale ka nyefoli ulame.